Wiza gusaba kumenya impamvu yahise minzira y'ubutayu Urikajya gusa nko kwiyahura no gusheta ubuzima hano Ahora chapanga simbuku mwaku kuko ibindi ni byayo Ese koko urashaka impamvu Egera hano muhima
Impamvu ya mbere ni izina rye yavukanye King ikambari wo mutwaro yikoreye Kuzi inyuma byo ntibyari muri dosiye yasinanye hagati y'ubuteka n'umutima we Kuva ari ikidogo afite kimwe mu mutwe Kuba icyamamara akorera ibiceri byuzure Azamura igorofa yikubite mera muhoze Mazi ya kabira parikemo indege ikubiye Impamvu ya kabiri nuko biri mu mubiri Mu marazi inganzo nihite mbere indani mu mitsi Afata ikaramu urupapuro abigira inshuti Inshuti magara yonyine yongorera gukuri Amasaha ibihumbi cumi yinjiye kera Kora dahumeki ya kabiri niyibimutera Born to rise and born to shine you dig Quit the games, you know what time it is, yo. Impamvu ya gatatu nuko atigeze amenya ko umutima wahisemo inzira y'ubutayu inzira y'amahwa y'ibirara n'ibisambo biza hagati y'inama uzabimenya n'ubibona agaruye ubwenge yisanga mu nzira ataza higana mu buzima nuko bimera gusa ntiyataye inzira yarakomeje arakubita ikara kamirika maze arakomera
amenya impamvu yahisemo inzira y'ubutayu Urikajya gusa nko kwiyahura no gusheta ubuzima hano Ahora chapanga simbuku mwaku kuko ibindi ni byayo Ese koko urashaka impamvu Egera hano muhima
Dore impamvu ya kane iyi mirongo mikaye igomba kubyara ibiceri tukava mu dukaye icyarimwe yakushinga byinshi uretse ubuyobe indoro ye ni ikivange cy'inzara n'ubugome kuko na n'umwe yitezeho umugisha we ni ugukuba kabuno hasi mpaka gatukuye itafari kurindi mpaka igikuta gihagaze na kibuga cyakomeye cyane kinanirane Yo, impamvu ya gatanu nuko yageze mu gakina afite igikapu cyuzuye indoto icyizere cyinshi mu mifuka harimo imyobo umutima ari zahabu mu mutwari bono ariko afite kime nk'izo mu komando mu gihe gitabame namo ibigoma ku cyaro bimwe muri ibyo bakabibyina kugeza tondo maze abona ko habura gatabo n'ibishoro iya gatandatu nuko nabyo byabuze bihari babibona nuko gusa watavuzwe atanditswe mu gitabo cy'indobanure cyacyana cyanze kunera bo bazanye iya karindwi yo ni family na gang yamugiriye icyizere ntabikera atazi fam atazi game atazi kwinjirira dem n'igihe agera kwa mbuga ntiyaraburije nigo
impamvu yahisemo inzira y'ubutayu urikajya gusa nko kwiyahura no gusheta ubuzima hano ahora chapanga simbuku mwaku kuko ibindi ni byayo ese koko urashaka impamvu egera hano muhima Wiza gusaba kumenya impamvu yahisemo inzira y'ubutayu Urikajya gusa nko kwiyahura no gusheta ubuzima hano Ahora chapanga simbuku mwaku kuko ibindi ni byayo Ese koko urashaka impamvu egera hano muhima
Yo See, my brother told me not to sweat the small stuff. Shout out to my brother Kenny K. Shot. Love, man. Yeah, I was equal to Tazadia, man. Where we at now? Where the fuck are we at now?